abantwana sikhule singafani ngempopotho nesimilo inglo unyabile inglo ukadile uzithandela imilo kodwa kuyo yonke loo nto sonke sifuna ukuphila le mpilo nobumakelwane uhlele philisa ubomi besilo nyamezela ukuqukhona umvuzo xukhulula izilo ngahle nje uyalila uqoshelisa umsila ukuxela imbila akumnandi angisebenzela emgqomensa uzifanisa nencila ibunzi lomkhosi inyinto eliyidaleleyo kubila noba libilizisibekela kodwa siyayifuna insila elam ulibili inyaniso enyabiswa nyemba bamnyama nobundo nyanyela inyana enyulu ndawunyuka kumnyama ubuso mnyikizela inyanda yenyembe zokweminyama namndingumxhosa soze ndiyeke tuba ngumxhosa kumnandi kwaxhosa noba funeka uqiqe kwaxhosa buthenga ubuxhosa kwaya kululanga ukuba ngumxhosa ukuba ngumxhosa soze uphinde uyeke ukuba ngumxhosa namndingumxhosa soze ndiyeke tuba ngumxhosa kumnandi kwaxhosa noba funeka uqiqe kwaxhosa buthenga ubuxhosa kwaya kululanga ukuba ngumxhosa ukuba ngumxhosa soze uphinde uyeke ukuba ngumxhosa yakhathazeka umzali umntanakhe xa ezabangandweni oyindoda kondwa yaziyo uhle ngijithule esithubeni akho zitloni nakuluye intombi sengimabuye kwendeni ungundaba mlonyeni sayinto yochitha isiyalo ekuhlaleni bamthuba ngempahla isimilo sakhe kwanekhaya lakhe andithetha utatakhe bathi yena uligwirha umamakhe unjani nomxhosa uyawuza kucekise engazibungubani abahloba baseko kule minyaka kusekho nenyani uthemba lo kandilo nguthembe ngulungathembekanga kandilumthembileyo ungomnye onganyanisekanga sulungela tumsebenzisa xa incevu nethemba lenzuzo ngobuthunge sobisa namndingumxhosa soze ndiyeke tuba ngumxhosa kumnandi kwaxhosa noba funeka uqiqe kwaxhosa buthenga ubuxhosa kwaya kululanga ukuba ngumxhosa ukuba ngumxhosa soze uphinde uyeke ukuba ngumxhosa namndingumxhosa soze ndiyeke tuba ngumxhosa kumnandi kwaxhosa noba funeka uqiqe kwaxhosa buthenga ubuxhosa kwaya kululanga ukuba ngumxhosa ukuba ngumxhosa soze yekuba ngumxhosa nyaniso mayithethwe liliselayo ilibeka iqando mama basindwa ziwiki bonding sayaphi nyanda utata wekhaya kanamhlanje uhleli njuni kumphanda ngelitshotozelayo ilizwim nama-afrika ndiyanqanda lo mzantsi uphalele intshulile imbewu mandiyihlakulele ithongo ndilisabele osiyazi mabandilawulele inyani bandixelele ngalo mbono ndiwona xa ndilele silawuba ndibehlele ndifunxa amanzi ediza nawezele ndithi hoyina etia fumani maxhosa ndiyimbongina fungintshiya kuba ndingumxhosa kutheni nikroka kuba ndingazange ndizalwe ngumxhosa esibelekweni ndandihleli nenyoka yiloo nto ndingumxhosa.